Jepi nekita Uganda
Nanga sada zese murabe
Abange mulagawa mulagawa
Tugenda mbengo
Mkavaka wange Mkwagala nyo Mkavaka wange Mkwagala nyo Mkavaka wange Mkwagala nyo Jepi nekita Uganda Wentuke mbengo fuka mirako Ayi kabaka wange wangala Kuba 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 mbibyemu Kuba 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 ngoma mbibyemu
Kuba 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 ngoma Kuba 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 kuba
Mkabaka wange Mkwagala nyo Mkabaka wange Mkwagala nyo Mkabaka wange Mkwagala nyo Sivuka mubaka baka bwa Buganda Chagula nyize nedira mbogo Bula mubunyo manga tudentende Mkabaka wange Mkwagala nyo 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 Mkabaka wange Mkwagala nyo
Kabaka kabaka wafe Kabaka mama wafe
Jali afoga
Kabaka kabaka wafe
Jali afoga